MK Music Project CEO.
Vajay na.
Blue Sky.
Jamo kya kushiboriyoko.
Yari shari magamba zona.
Music.
Magamba. Mwari dada one side. No lo shari magamba. Mbatu kufi mbae. Yari mpota magamba. Yari shari magamba. Kwa watai na makumu hapa chibodi ya wanpozona Mwasha wa shishiana
Iwa ina na singani kwa Bati teti uku ikulika Pese sin paka lale Iri ya ena teti ndame Pana chitika fiumu Wama foni wachaya sumu Patiteti ukunwa tumu Patundise vene wa fiumu Lego Yo Nari blon Nichoka pachivolia Mumaziva mapusha vena ni mamupola Ndefu mapanze kupunga Mrs. Police Atiela au kampunu nkira chizi Jewele buwana mvelani ni seven zera mopani Kumajanja pani nenima kukopani Kamufa kamungani atiamo five zari Noliza jombo buwana evele mweni patari Jewele shapu na pita na kapa towni Nilipo safe na ya shapo na chiblowni Kupunga madate five ipa downtown Nango kumitu wacha yapo na chikauni Shindati iwe nimbo zako zinapisha So panosi ya kocheza cheti ya chipita Elo chinda tone kanga wachoka pa banki Njevele no laki wa sheta majanki Shimbishapu noni jompo la kafoni Mumaziva che mindset mumabloni Kembo umo tuwali mumafye nkopo Nishimuli na tupo tuwe muskopo Tensetina tuwalapo taponya po manako Wanatisivapo batie shererapo Baide time nina nkala sopa Nishitiri muselo tikujanzi mayanzo Iwe ine na singalipa Batiteti uku ikulika
Marcelo na kalaka kafishana Walisa kakafia mapopu wa mampala Nitamba tawa kumanja na tunshaba Sichu ya kawa awa shishala na washala Tifika keto takula na macheki Kairi muzi wa chivole lipapeki Niklosa fly over bridge na chisheki sheki Kansi chabisa monyelele to confuse take Kaya menyama kwezi na choka shake shake kugwa Hello mweze 5 photo posi na vinjuga Na tumazari 20 patumba njebele Anigulisa muyuda Au kamu buju Akana tupini Ule ya kamini Yacha ya kapikini Na shetati Alefo ya fesa tepini Na tumira bari ya tarisiri shupiri Kasi ni CIO Piki position Bari wangu wangu afika pa police station If ya chitiko kwine I can't mention Zamba za Christian nation O collapsed nation
Iwe ine na singari Patiteti uku ikulika Pese sini pakalane Ala ila teti ndame Ala iwe tayari weo Ungatabe ngatini we Ala mwadati kweze fiumu But ukunwa dumu. Lego.
Wiso kwini bakamba zuma. Bakamba zuma. Tumile ka boxere bakamba. Ah bakamba ke fit pange kone ke bakamba tufike koko. Bali direla bakhe mu bakamba zuma. Ah yani. China, ma China, ma Asia ni wakamba zuna. Wakamba ni mbonje wakamba. Kari mikota wakamba.